What does it mean to be a Bazu? It means greatness. It means prowess. So basically, to be a Bazu is to be. It's just to be. So just be.
Are you ready?
DJ Ruben.
Oboko na kitambu tawezana.
Tawezana.
Nikikupea utawezana.
Tawezana. If you know, you know.
Follow DJ Ruben on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Ruben. DJ Ruben.
Amerako baby.
Zidro.
Saru.
Waku. Indele dopa muskizanki wa mokoka. Indele dopa muskizanki wa mechoka. Dopa ukisikiza mashetani zina toroka. Dopa ukisikiza siwa za shikaji. Indele dopa muskizanki wa mokoka. Indele dopa muskizanki wa mechoka. Dopa ukisikiza mashetani zina toroka. Indele dopa muskizanki wa mokoka. Indele dopa muskizanki wa mechoka.
DJ Ruben.
Ilele dopa muskizanki wa mechoka. Dopa ukisikiza mashetani zina toroka. Dopa ukisikiza siwa za shiki.
Magic anger on the beat.
Officer, unachomabisha. Najua zimenishika tani homishe gitaga. Officer, unachomabisha. Najua zimenishika tani homishe gitao.
Zimelipuka ti bro, zimelipuka. Zimelipuka ti bro, zimelipuka. Zimelipuka siyo zimelipuka. Ndele dopa unasikiza gazi ki
Doba ni noma nasikia kai meanza kwa kachi. Nazmeni shika nasikia kani meanza kwa tachi. Tachi utasikiza toki jisikia weni mklasi. Zitokia dile githa unasikia tukufu wa shati. Situko pati buda usilete mashati. Nadinge mejibeba njwa na uwe kwa katikati. Nazmeni shika niko rada na wakati. Wese umesundwa chemba tusifike uko kwa panti. Ini banga ka uko rada ina kubeng. Deng umezi seti na uko jaba na kidem. Kani chain na pitanga tu kwa gang. Ni
and toes,
baby, bend for the king. Okay. Kill my baby. In the king. So nice, I am on 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 the king. So
nice, I am on the
king. So nice, I am on the a package I know my well one gear. Check in from a base, you know when I have to go a real. Me, you want some wine, what a real nice trio. Me have the remedy, mix with the energy. And the game will go play, no need no referee. Set me free, set me free. Use your loving and come rescue me.
Mwamka kuvuta bangi. Muvuta bangi ndo ni deal na mashetani. Ukula bangi zishike zikiwa ndani. Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani. Mwamka kuenda church mwamka kuvuta bangi. Muvuta bangi ndo ni deal na mashetani. Ukula bangi zishike zikiwa ndani. Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani. Nikona swali, nani akona bangi? Nani akona party tukuje tuwashe bangi? Nani akona lighter yangu nilipea mlami? Alikuwa na kibangi ametoa kasarani. Nikona chwani ya kuvuta bangi. Kani kona soo ntavuta mbili za chwani. Kani kona show backstage na vuta bangi. Mbaka macho ziwe red kushinda lipstick ya zari. Ukiamka kuenda church mwamka kuvuta bangi. Mina chapa kazi kushinda pepo za shetani. Napenda majani kwanze kiwa na asali. Napenda my honey eni mtamu na sukari.
You in the mix with DJ Ruben. Book him via 0701-600-338.
Follow DJ Ruben on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Ruben.
True Vibes Crew, number one DJ entertainment crew, in the land, East and Southern Africa.
Now,
now,
listen,
listen to this,
listen to this here.
Kwa nko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
banga, 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 banga.
Ding, 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 dong. People like Amanda Wilson. You let please fire ban. We ma MFM. Hippo, hypocrite, shut it gang. Hippo, hypocrite. Fes café banga. Tic, tac. 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 Bad, 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 bad girl ka kriye youpi. Boom, boom, bad cafe, bad man digging. Bad girl ka kriye youpi. Dancehall shataman ka chak bidim. Douce mame si yo ma an pakafon. Fes cafe, boom, bam, blakatam. Evo leta, son a badaman. Fes, 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 fes cafe, boom.
Jua kuna chuno kisike biti ya mavo jua inachuna. Bado meno iko funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mtu wangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya kejepa. Rondi ya pili na kuja wepewa. Kunja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe ituma ni ya power. Na kono nasumbua kwa sana. Lazima jui kutu inachuna.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati. Inachuna, jaba natafuna. Inachuna nasikia kujifuna. Inachuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zimashika mina right to my beer. Zikishika chora saba na dandia.
Kukitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande niko na omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikwari sita ingono. Mbasu wa evi jundani walevi. Mabedi mateki na badu mabedi. Na medi na hedi na kandu makeki. Na kata makeki nika ni bash tailor.
Chindula inje na unajua tuko faipu. Tuko up de na tiki mbogi yote my crew. Masiva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem doli kuina fanya gani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Viri suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kukepia kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your madam.
Kem kem wata guane wata vai miss. Kasi ganje haini side. What I gonna do? What about it? Bro man, gonna die beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale. pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale. Okwa,
okwa. Hey, yadi yadi nini keo mkeo. Mata kwane, wanda vai miss. Kwa miss, kasi
kande. Kwa boy DJ Ruben on Instagram, Facebook and Twitter. DJ Ruben.
DJ Ruben.
Zilo Rembo ni make up. Ni make up. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutako na offer juzi. Ati mutafanya nikai kama chungli. Ati mutafanya nikai Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo utajua mana sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Siri yangu when I wake up. I wake up. Siri yake when she wake up. Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya basngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nika rembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Sit, sit. City a jury will brother. Sit, sit. City ki gode na mafadela. Di, ni kona kiss for the city. King ping, sweet thai city. Tycoon, paka kario bangi. Papa jua goro na manjiri. Nina madem, uleta bushuru. Madem mapoko uzia uuru. Madem mapedi, buru buru. Madem masafra kutoka udiru.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Yeah, kumbosho ni narwabe mbele nyuma. Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja mende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Na tumepia na ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Manze form siyo poa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Usisahau ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Gade, tuma kitu.
Hey, yeah, all I do is win kama Kali dama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi put na manyaru. Leo ni renji staki nuksa Subaru. Miba zenga swag na pigianga loop ya gumbaru. Don't fake it upper, amen ni mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanted to work for NTV. But maybe pia minige chujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rieng. Na kama shini miyu ende shamanye. Yes ni baba staki meze shajajien. Yes bana inajuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huifuta hadharani. So I'm being the OG ya mifika. Na ni rumba ya kayole isi rumba ya Japani. Let's go. Kumbosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja mende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma
Arimo, 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 ar
Yari, yari, yari.
Moco.
Mi amor, te amo.
DJ Ruben.
Te quiero, te quiero. Ya le yo muy amo. Uyazo a penzi kwa peru. Mwenza conmigo lo chequele. Cuando le inauguría, cuando je puerere. Sema upenda cho, utakula chequele. Kinyama kuru magia, ankuchumia tembele. Na bila uruma unanichuza, mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza, we haa. Unajicheza zia kwaitu, okoro waitu. You dey give me banana, your life is banana. Nacheza kwaitu, okoro waitu. My baby tuacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che 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 rumba. Che zina toka che che. Tukigusana gusana.
Unapenaga chakalate. Mavanila nila. Tam tam shiti yeti. Kichenga karocha mila.
Rumbake.
Benzi kwenye sauti watupai. Kubali pambe moto kama mafuta kwa karai.
Okay.
Na uliva katoto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Geto ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa taniko ko. Koli koko mama tanyewa.
Nikumeshe.
Ya leo kiboko.
Nikumeshe.
Imeziti utamu.
Nikumeshe. She she.
Asa kukwacha we ninde kwa mwengine. Teori sina.
Chisi tuwa chese shana.
Tunashikana shikana.
Tunashikana
shana.
Kwa leo ni kutesa.
Nadia.
Nadia.
Form ni kutesa.
Na 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 na.
Kwa leo ni kutesa.
Kutesa.
Vicky Fandes.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance. And shake your bump like you know how you work.
Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka.
Supernayo, yeah, Supernayo, girl, roll it down, girl. Just panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ivish, panda, malisa, panda, umisa,
panda, tekeza, panda, telezesha, panda, tetemesha, panda, fimezesha. Batman fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. And them a dedica them wish them fi uno.
A bad girl inna the place, yeah, fire.
Hey, kama bahati sanda kawai nimeipata kwako baby, usinichukulie poa, mama dictate you baby, ni mtu mwema nipigwe mawe sababu yako baby, wapinzani wananichora na minona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, hakubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, tukule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina,
DJ baby we wa
moto, wa moto. Bebe nataka, weni ngule wa mapenzi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao, bacha wapige domo tunao. Siwa pagi promo, hao, hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
Sipigi fake utokuta na buffing.
DJ Ruben
Louis Gucci brother. Nakata mademo kari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu hai. Naganyama si shobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazoya talking chicken no chuna. Oh baby what's your name? Uja uyumike nasi. Kamata kinywa jecha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Nguza selfie nita kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe.
Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha. Wananita
DJ Ruben,
njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali, twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haka inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu. Aye, manzeni leo, leo ndio leo. Manyunda leo, watoto na
vileo. Kuja uyu mwike nasi.
Kamata kinywa jecha waswasi. Kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza selfie nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe.
Slide.
remember.
That's on beat, we gotta do this, yeah. Now, show me quarantine. Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Where?
1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko now slide. Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko now slide. One clap, two claps. Shingo, panyo naitupa. Nama, inoka. Kiuno kama una kisusa. Sometimes na boeka. Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, quote post it. And then drop. Keep your cozy. Ringa, uko meche mabitozi. And then run. Run, run, run. Hello for turn. Turn, turn, turn. 20 G. Jisha uwe. G, 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 G. Jisha uwe, uwe, uwe.
Now, quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. What's your quarantine?
Niwikendi mefika na gradundana. Shika jaba pita besa kwa supana. Kapta mali piga chumsa kamtirina. Iji nice the dirty sina dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kabuka. Jumateo wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Koko snai chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnane digiota. Todie.
Tani kusandani ya goro. Lima madam chesa. Nina kitamla. Shika utamnyuma. Nina kibyangla. Dunga masilma mbogi. Ina udyangra. Roga mchavijua. Kuna ukanga. Mpenda ngwati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekendi mefika na gradundana. Shika jaba pita besa kwa supana. Kata mali piga chumsa kamtirina. Iji nice the dirty sina dabangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kabuka. Jumateo wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Koko snai chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tadie.
Adigiota. 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 Adigiota.
Ikotini bagi. Bagi. Ikotini bagi. Bagi. Imebeba bagi. Ikotini ya para para. Ikotini ya para para. Kame unyondo kungwara ni kubara. Cheki na wangara yo mini para. Pedi pedi zangu za wamedi. Za kungwara na jua utasedi. Mdogo mdogo hali na uweji. Kena kutu kana daikidu. Ine ine mrosho ebu jegi. Wena nina kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki.
Zoo in the mix with DJ Ruben. Booking via 0701-600-338.
Follow DJ Ruben on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Ruben.
True Vibes Crew. Number one DJ entertainment crew. Nadilan, East and South in Africa.
True Vibes Crew, baby.
Orskiawak. Shaliwakipen. Orskiawak. Orskiawak.
Gizo, Gizo.
Orskiawak.
Malkia wa rap.
Ati zero aliacha ndom.
Borskia wa.
Ati gava ilitoa form.
Wife material ni waocha. Hawa wa insta ni kuchocha. Ati Arsenali watabeba. Mazi ni tabia siku beba. Ati Nairobi kujuana. Meja lipewa akue sana.
Pa inakageni si bachela. 2022 MCA ni vera. Ati kansa hutibiwa na vela. Haka huwa fiti tu kwa dera. Nasikia ndomu lipu wajaba kushinda game. Nairobi ni pesa ndo nipate madem. Umekutwa na mbogi utakimbilia wapi? Umetuma fea atakamsa ngapi? Na swali Ezekiel Mutua ni wa Machakos. Na ndo ingoma hit lazima ntaje matako. Wasani walilipwa ulisikia wapi? Na kaa ulilipwa ilikuwa pesa ngapi?
Akizero aliacha ndomu. Ati gava ilitoa form. Wife material ni waocha. Hawa wa insta ni kuchocha. Ati Arsenali watabeba. Mazi ni tabia siku beba. Ati Nairobi kujuana. Meja lipewa akue sana.
Buda nasikia umesota. Hadi mamadha zao ni kukuchota. Si landlord alikufurusha. Kuwa ni kama boxa zinatupa. Ukajifanya tari kwa mbogi. Mavibare ukavuliwa longi. Nishapita na kali, niko na pupa na fali. Alejandro, nipe asali. Ulipatwa kwa keja ya upio. Ukinyonya wife masikio. Ulikuwa ngere msindio. Sindio, sindio.
Ati zero aliacha ndomo. Ati gava ilitoa fomo. Wife material ni waocha. Hawa wa insta ni kuchocha. Ati Arsenali watabeba. Mazi ni tabia siku beba. Ati Nairobi kuchumana.
Kauna ni pe ni pe boro si foto. Kauna penda si tangu ni follow basi kwa lu. Kini pe space na kupeleka kwa moon. Na kifana sema time kwanza vile eko nun. Arapenda na basa basa na mkimbiza kwa win. Ite mara saba bado sisi kam quick. Kama siku zote saba manze mina make quick. Manze moto anataka sony fire mina bring so. Anani kunywa kini tati. Mina mpanis ju mindo dadi leta. Madingo ngwapa mindo madi. Yuko addicted mindo nadi. Arapenda mama senga siyo mafijan. Siyo mafijan. Arapenda mama senga siyo mafijan. Arapenda siyo yungo siku na
mtani. DJ Ruben.
Take all my soul and body. Anything you want. I'll be your dangote and party. And I can be your violin. Play to you all night long. I can be your alibi. Give you all my wants. Kama tia taka, up and down taka. Go down taka, wamogili u. Taka chini taka, ijeje taka. Ape beat taka. Okay, you make my heart go. Pam pam banana pam pam. Banana pam pam banana pam. You wind and your waist to. Pam pam banana pam. Oh, banana pam pam banana pam pam.
Shibi you go wind your waist. Shibi you go make man crazy. Tashibu naka cute cute face. Yani uko too too blessed. Shibi you go wind your waist. Shibi you go make man crazy. Tashibu naka cute cute face. Yani uko too too blessed.
Bad girl, do what you whine up. African body, no be China. I bet your body look good in designer. Get the way you find, nobody find her.
And I can be your violin. Play to you all night long. I can be your Aladdin.
It's the Tech One production.
Yo, kucha undani utanipata niko ndani. Juni na paune za dhani mini ndege. Nasiki nice me ufly kama mwewe. Buda boss, cheza kama wewe. Kucha undani utanipata niko ndani. Juni na paune za dhani mini ndege. Nasiki nice me ufly kama mwewe. Buda boss, cheza kama wewe. Kanikosa buda naeza rekebisha. Mini mseko kinicheza na kumada. Imani his kila lisha na utasanywa. Kani kazi na piganga tu mchana. Skangi mlezi deli mina wakada. Kosho doa miya imanze. Siameweza. Baby mama suna joe ndo the main.
in my mind ni wewe una run ile day itajipa jua tuta have fun tasafiri hadi mayolo tufike mpaka Japan au mapaparazzi ntawashanda tuna gun jue na mwithi life yangu iko sete mina we nikachanda na pete spraga chali mnoma juni metoka undanyi na chasa kajini ya maji kuavoid tu maneno sorry na msiki buda nileza kitambo yo kuja undanyi utanipata niko ndani juni na paune za dhani mini ndege naziki nice me ufly kama mwewe buda boss cheza kama wewe kuja undanyi utanipata niko ndani juni na paune za dhani mini ndege naziki nice me ufly kama mwewe buda boss cheza kama wewe weke mwana kwa ni mwape kundavada nimejitepa lakini sinikorada leo niko area design ya kibakteria kaniweta weitisha utapewa chukila kusanta kudema kama papa mamore wangu wote wana jomini bazenga ndo mana nilisema sita wai kulegeza maili nisafi nisugwanga di mangware unabonga sana buda kata iyo tenje na ukileta zogo tapatana na mate yo kuja undanyi utanipata niko ndani juni na paune za dhani mini ndege nasiki na nice me fly kama mwewe buda boss
chesikiza nasema iza ma iza ma dee mwako wakichipa ma leo siku hata hita na pliki fofo kama zima ma zima ma kunguruma na kutinga ma na kanyanga kama timbaland leo linduru hata toa akio wivu nebo moa a baby rudi salu a salu a baby rudi salu a salu baby rudi salu a salu baby rudi salu itabidi utarudi salu a baby rudi salu a salu a baby rudi salu a salu baby rudi salu a salu baby rudi salu itabidi urudi salu yeah check my gang my man shugle wali dede a dede na mamoto excess na waroro ware na machupa expect jam yako meza yangu express mawete tete 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 majiki jiki ema nyuma nondo na manene manini nini mawowo chini ya maduve kwa kitanda taka tuzikende mbio mbio tafakafa tefe na towa tenje kuwasha kamenje sema nguashe nasema iza man man demi yako akichipa man man leo siku ataita na beki fofo kama zima man kunguruma na kutinga man na ikanyanga kama timbaland leo ile nduru atatoa akio weave na ibomoa a bad man a baby rudi salu a salu baby rudi salu a salu baby rudi salu a salu baby rudi salu
kama ni peso natafuta ama demu natafuta kama ni chalo natafuta
find it kama ni peso natafuta ama demu natafuta kama ni chalo natafuta
Find it imeni hata jicho nyanya oye
hata kwa sako sajula
kayango
kayangula
kakitango
kakitangula
unapigwa na bibi
wetangula
oh kwa sako
sajula
triangle
kayangula
rekitango
kakitangula
unapigwa na bibi ay
wetangula
kama ni peso natafuta ama demu natafuta kama ni chalo natafuta
find it
kama ni peso natafuta ama demu natafuta kama ni chalo natafuta
unde maji akapita mimi gona ushafika ina gani ujanita baby
DJ Ruben
chalo taki kabisa eti unache na visa vya fira minamus vigi
ikilala na utakama nanita na fumba manchu na vuta shuka naona na pumba zika unishika kongipo hapo na farigika mambo yako mahaba yako no mana na tono no kawe
wana pale tulipo kutana mikono tukapeana macho ya kati zamana wana pale tulipo kutana na wakubadilishana nafsi kukubaliana
sema maradhi yaweza siwe na dawa kwa penzi ya kapona rabi ameniba nusura jeuri sina tena wendo kiganzi menimaliza hasira siku mwe kisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usini pepe nipulize wachome washituke roza ziwaume nini pike ule chote unenepe upeneze
pale tulipo kutana mikono tukapeana macho ya kati zamana
Yona vile ninavyohisi usikae kama mtu anaficha hisia huwezi kuficha moto moshi kitokea ukificha mapenzi wewe unaumia ndani ndani nasina kuelewa inye mwenendo gani taratibu ni vema lakini siwe kunirusha ite Nishike mkono ni etone mbali Peto, ingawa mbali Huko ni nyumbani Taratibu ni vema Lakini kusiwe mwingine Nieleza kwa nini we una hofu na mimi Nakupenda, I love you Jeteme Hakika kasama uso wangu Nimekumbwa na msasa wa kimapenzi Natangaza wazi Hadharani Nakupenda sana niko na wewe kufana kupona Kufana kupona baby Kufana kupona ingawa mbali Uko ni nyumbani Kwetu Ima tena kwetu kwetu Nishike mkono Kufana kupona baby Kwetu ingawa mbali Uko ni nyumbani
You can be my baby mama Wanna take your class We can chill for the summer Your body language Tropicana Private jet We can fly to Bahama Flocks on me chains on your waist
Hiya
You better than my ex
I got the room party You can be my guest
Hiya I wanna feel that taste
Sakata
Do you like it when I whine it?
Sakata
You wanna pull up right behind it?
Sakata
Feel the wave coming right in
Sakata
Get too close
Sakata
I'm a killer baby no lie You know I can change your whole life Feel it burning like a wildfire So get too close I can tell you all love Say you only want a top girl Ain't nobody went like me But my love ain't free Been there hit it, don't stop bring it, body on lock feel it, hips tick-tock get it, queen that's me No time for the basic beats When I'm done, you're gonna miss me, yeah
What you want,
baby, I'll be your
Number one,
nothing can beat me
I'm in charge,
listen to me, yeah, me, yeah
Oh, Pepe, oh, Pepe, show up in Pepe Oh, Pepe, Pepe, oh, Pepe, take a Pepe Oh, Pepe, Sakata Oh, Pepe, show up in Pepe Oh, Pepe, Pepe,
oh, Pepe, take a Pepe Najisi jali Kimba bado gari ni gari kwa dereva na jisijali hata rangi mira kimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jojena chapa ni chapanga jojena na nikichapa
chapani chapanga jote na chapani chapanga jote
na teki na nana ni nani otero teki da na dandia kambie pero kanikus nataka kambie shiro na shiro ana lishwa na mashiro tiki dia wana tiki dia wana tiki dia wana rozi kishikanga changa wana
na sijali ya darangi mina kemba bado gari ni gari kwa dereva na sijali ya darangi mina kemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
pika pika ringa lima lima pika mimba chimba chimba pima vimba vimba lima simba zima simba ringa bumpa vimba dinga mzinga kinda dinda wako pinga vanga manga chada nyanyandaka uneza lamba bamba bausaka chimba chimba zika banana
na nisijali ya darangi mina kimba bado gari ni gari kwa dereva na nisijali ya darangi mina kimba bado gari
yeah. Alafu mwana ume msima Instagram na mafilter nadai wivu ama unadai hipster na siko shua hata kama jona pata picha wako za kimazisha ni kwa nadai feature sishi dangu bana nini husu bora ni wagawe bana nani nusu hiki kosi mbaya sana tupendi ya sara fadali tukafungwe na mabusu nimeanza sijamaliza foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza una swami sawa uliza kosa kubwa nisidhani kama ndasikiza combination ya nikwale motive kize, yani body, body, stamina. Ukitaka feature ina depend na Mr. Kuficha. Check you one time more, new day more, new day big na si big G, yani haga jo, mata on, na naitaka tuki katika.
Sawa, hata nyota yangu minya sufuri sio wakupata tena kula yangu tumazabe sina mchongo kachawa what I believe in umanulo yupulo mpaka moyo akamta vipande nimeumbwa na wivu mina wivu moyo wangu sambobu hakuaga mchoyo kutwa miguru pande
DJ Ruben
masongi kwenye majani utaweza mwana wa mbonde amemshinda shakani agiza nyama na pombe atulewe twende chumbani nikupe mogwa jangombe kisikinu kiwe begani baby ule ni misizagi kuzunguka kupe kabla kuja pambazuka
one night stay
konde boy squeeze kupenda penda kumepitwa na muda
one night stay
yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja
one night stay
usijidanganye umemkamata mtoko wa mjini magoli mengi samata hata uzame chumvi ila kuna wazee wa migodi awagonga girodi ujifanye mjanja unachunga ila ndo wanalipa kodi atadanganya naenda jogging kumbe yuko loji kwanza kona jaza mimba uko jimu na jaza body what I believe no man no love yupo ndo mpaga moyo akaugawa vipande nimeumbwa na wivu mina wivu moyo wangu sambovu hakuwaga mchoyo kutu miguru pande kwanza mapenzi yamezaliwa bombe masongi kwenye majani utaweza mwana wa mbonde amemshinda sharukani sio unafunywa tu mapombe unajua nilipa nani twende kakupe kula ng'ombe ukaugulie nyumbani baby all I need. Misuzagi kusumbuka.
Minajua hati we unanijua. Kani kiasi unajua ni kushua. Kimoda tama moja matua. Nakula wala ina ninajua unajua. Mapema, mapema very fast mapema.
Tota unachachisha ya mini Christian Ronaldo sichezi vimesi kama gavana wa bado ruki kasina unaruka kipetero kiyesu nakata historika nakata na kisu jumi upenda maboshodo na blend konyagi na kavodo kemoda kena nireke modo zina nice kama devo aga dondo kami ni Samsung ya ni Delilah mwame kunasa kama Raila jicho nyanya zimerit macho kam China kona kina minor na mademo finer. Mapema, mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama moja majua. Nakulai kwa lai na ninajua unajua. Mapema, mapema
very fast. Mapema, mapema very fast.
Najua, najua. Nitaona mazuri. Najua, najua. Nitaona mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri. Na sufuria zangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Una vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka smile ka better one day. Wasasi wa bibi wame panga haende. Life yangu iko dry na fiki zangu nimende. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara.
Ili hata kama mazuri yote sitayaona hapa. Najua,
najua.
Siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote sitayaona hapa. Najua,
najua.
Siku moja nitamuona papa. Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Nitaona mazuri.
Aombi yangu anayasikia. Ina imani atanichibia. Mano nicheka na kunichukia. Nitashinda watashangilia. Maombi yangu anayasikia. Na imani atanichibia. Mano nicheka na kunichukia. Nitashinda watashangilia.
Ona jina akanibadilisha jina.
Eja
na hekima. Anipe bila kupima. Ina walio ni saliti nikae na ufiti. Hilo ndio ombi langu. Ina umarafiki anipe wafiti.
Hilo ndio ombi langu. Hey, mazuri, mazuri. Nitaona nana. Hey, mazuri, mazuri. Nitaona nana.
Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Nitaona mazuri.
Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Nitaona mazuri.
DJ Ruben Book Empire 0701 600-338-2 Vibes Crew Number 1 DJ Entertainment Crew Nadiland East and Southern Africa.